nita moza sura wengine wananchimba chimba tapi wili vina nizi
na manazeka sasa
tena sasa wana nizi mina jeka staki gibu choko choko
na manazeka sasa
walisha nita moza sura wengine wananchimba chimba tapi wili vina nizi
na manazeka sasa
tena sasa wana nizi mina jeka staki gibu choko choko
na manazeka sasa.
Kuna tofauti kubwa kate wasani wakubwa na maande grondo kubwa mini mkubwa kate bora na mana na shima kubwa mnafa sana mjui muda nyindo wapumbavo kubwa kubwa haupimi kwa kichwa nywele wala msule mkubwa wajingo kubwa sikuombe uzima kama unaniombe kuzima tu hell shafula kume godfather we mawa sima nafamu sikuwa zifanani ila zigandi pia watu wanakuja na pita wanaujua na bakia wanangu wananambia watoto wanongea wakumbuki likotoa nataka kunitumia ungependa kunisikia wajali kama naumia miezi nasogea neno moja wajentoa ama kweli mekubwa nimeelewa dunia miamala ya beki akili zangu imepanua si lazimi kununa ili msinione mtoto mama na cheka kama jakaila nataka kwa tafuna sira zangu zipo mbali naona nazeka sasa nishikeni tu sharubu vijana mudenu sasa
walisha nita moza sura wengine wananchimba chimba tapi wili vina nizi
na manazeka sasa
tena sasa wana nizi mina cheka staki gibu choko choko
na manazeka sasa
walisha nita moza sura wengine wananchimba chimba tapi wili vina nizi
na manazeka sasa
tena sasa wana nizi mina cheka staki gibu choko choko
na manazeka sasa
niliko doka ndo mafanzo anajua pilike pilike misit na njika kwenye mvua anajua niko tangu wenzi wenzangu wana shine wana kamata line mamu fresh kid design niko toka enzi Don Bosco vijana hashimwa na chana pina na uza flana professor mwebamba adiblasa fanani wamba baka leo watu elewi nani alimfunga kamba nasikitisha kona memsiwa na visha eti spanyi hepa hapa mko feva na ningarisha na nasirisha kama ni pumbavu kabisa toka siwajui baka leo na wasirimisha na wafingirisha na wasikiki kabisa toka tunapigana mbaka leo na wapiga toka tunafanana mbaka leo na neo na jiga na minamauna mabiyonse of course misi jiga MC msela lafu bonga la bishow sauti yangu tu ushindi plasma ujanja kwenye flow baka sasa nisha shirikiana na hote bora kama wea haumo yuwa sora zimo uske kingola
walisha nita moza sura wengine wana nchimba chimba tapi wili vina nizi
na manazeka sasa
tena sasa wana nizi mina cheka staki gibu choko choko
na manazeka sasa
walisha nita moza sura wengine wana nchimba chimba tapi wili vina nizi
na manazeka sasa
tena sasa wana nizi mina cheka staki gibu choko choko
na manazeka sasa
sisha guy what I kwani huni huo ni sabai sana sana na chona ujana unanipa bye sky tena sese moja muda mlefi yo ifai mwendo moja choki soja kwani time na weka sijichanganyi na pobidi majukumu ndo anazidi ata siku mekwa fupi naona
manazeka sasa
mwendo kilali siki mwaji cha under 18 pole pole siku speedy alake ya ni ukini tisa wana mtoto kimvuta suruari sana sana kwa kambari na sign check za dali
wani wengi wako nasari mtoto awo kubari kinacho mwisha display na hali kutu iku
walisha nita moza sura wengine wana nchimba chimba tapi wili vina nizi
na manazeka sasa
tena sasa wana nizi mina cheka staki gibu choko choko
na manazeka sasa
walisha nita moza sura wengine wana nchimba chimba tapi wili vina nizi
na manazeka sasa
tena sasa wana nizi mina cheka staki gibu choko choko
na manazeka sasa
Sasa.